sote tunatamba naye.
Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Mama Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Samia ni wetu sote tunatamba naye.
Acha waseme mchana usiku watalala.
Acha waseme mchana usiku watalala.
Acha waseme mchana usiku watalala. Kama Samia, ona anavyotuhudumia, halali kutufikiria. Hey, Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Raisi wa wanyonge,
Samia,
mchapa kazi.
Samia,
kama unawibuka jinyonge,
kila
ukweli upo wazi. Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Mama Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Waite wa bara visiwani, Zanzibari Unguja na Pemba. Nataka niweke hadharani, nimetoka kuyaficha chemba. Arambe, arambe mama, arambe. Tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Mama Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.
Alipo mama tu
Samia,
vijana tu
Samia.
Alipo mama wapo
Samia,
wazee wapo
Samia.
Alipo mama tu
Samia,
aboda boda tu
Samia.
Alipo mama tu
Samia,
asili ya mari tu
Samia.
Samia ni wetu sote, tunatamba naye.